mukisere echo waluwa abamu eriku FDC bale bagala okutandika okutambula jetu yita mu procession jetu asalaone tugamba anti ate wali okuyingira kubanga mu president abada agenda kukozesa olugudo olwo mukisere echo nafe ne tukozesa ko obukuku jetu lina naye waluwa katambi kalaga anti officer wafe waluwe chintu kichalonze nga balowoza anti simu eyo si simu ebadde nyota ya police tetusobola kukola ki okwenyigira mu bintu bipenya mateka ng'okubba esimu.